ebusweni bayo kukhanya ubuhlobo ngapheli kukhazimula njengenkanyezi yobusuku manje ngikhulume fa ngicele ngicele ngikuqonde Ngode